government sabiti eno ya tushita kutisa tisa ya labude okugalawo mikutu jama uli regiona no kuteka wevo nilizo eri abantu sechinomu abana agenda kubifuwa walondewa ne mutandiko kuwa ebivudde mukulonda
live
gwe wala ivu kino kiri wachiti kino kigenza wachiti okusinzira kubiri wano ono gundi yayinza okuwangulawo
ngoli kubwe kusi
eyi
ha 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 ha
ha ha bagenda kukuba wa ibonerezo bagenda kuba kuwata atena kusaza license eziba zaba webwa okulonda kugenda kuwela uka 15 so baatula budde
lwakuna lujja
atwala UCC Nyombi Tembo mukwongera kone wana maulire ya wadene Dr. Amina Zawede ya mwandisa wengkala kari la ministry ya teknolojia batigeze zanti chino chote chikiri zibwa atera waluo nebiwa debi ogiri wa kwa interneti ya vyo babi samba sene ba sabi abantu kubera abe gendeleza
na
bakola bibakola ya
your studio you have the delay mechanism. Why do you have the delay mechanism? To allow your editor to see the content you bring to the public, and this is the international best practice. You don't just get the content and deliver it without reviewing this. How do you review live streaming as a broadcaster? How do you review it? That's why we prohibit take the content to your studio where the delay mechanism is, so that they can review content before they give it to the public. So I want to reiterate this. Such a coverage risks spreading panic and undermining public order. It is prohibited.
Live coverage umanye mzibu wegenda okuleta akalu kano kachama kubanga omuntu ogenda genda mu bafu oba mu kaboksi otikinge sonko judi goyagala oteke mu kaboksi akala kati ali live asobola waliwo chances nyingi
ezokwata
kyotikinze ne kitambula olina amanya yii
bundi natampa kalulu
na kantu kange yakalia
naye mkulu Nyombi Tembo yategezeza nti kino bakikoze ku lw'obulungi bwa Uganda kubanga balabyeko bannabyabufuzi nga babeera mu studio ez'enjawulo ne bakozesa ekyo ekibaweereddwa okuvvoola abantu n'okukola ebitajja ebitakkirizibwa kati tebasobola kuddamu kukikkiriza ku lunaku lwennyini olw'okukola ki olw'okulona banga abakakiko tebajja kutuula butuuzi balabe nga buli kimu ate kyekyonooneka
internet kweri olwaleero ejja kubaako enkya ejja kubaako luli sirina yangambye nti intaneti eveeko abantu abasobola okungamba nti intaneti eveeko bali basatu mmwe bakonsuma betuweereza muyinza okugandi abaaye intaneti eresa obuzibu ba operators bannanyini makampani ago oba gavumenti kwabo abasatu teri yangambye mukama oba laudle oba officially nti neeteeketeeka okugjako ki nze singa okuba n'abakugu mu by'empuliziganya mu ggwanga ekyo nkibagambira nkiddemu nina abakugu bangi nnyo basoftware engineers ne electrical engineers eyo babimanyi nnyo babisoma nnyo babimanyi so ekyo kireme kuba kyamusa nnyo ekya bitcar tukimanyi nnyo n'okusinga abakibagamba
tujja kunyumirwa ka intaneti kafu
era mulukungana lwa bannamawulire lwe lumu Dr. Amina Zawede ye mwandisi w'enkalakkali ya ministry ya ICT yategeere nga mukulu Nyombi Tembo bw'agambye yategeeza nti wali nteekateeka zonna zaakujja ku intaneti bannange kakalu kagenda kutambula naye ne intaneti ejja kubeerako kubanga tewali kiragiro kyonna kyabaweereddwa.